non hediyankoɓe tedduɓe ka taskaram mon yontere jo Dande Fulɓe ko ɗum woni ceerno mo Doumba eɗe wondi e nder filmaji capantati aroji ɗi e hino toɓɓe mawɗe ɓe haalten dow mum ɗen hannde. Gattaƴere aranere hannde en kalan ko faati e alhaali kisal e nder leyɗe Sahel. Lewru ƴaɓɓindu heɓi hitaande gila sinceede AES, ɗum ko dental yuɓɓindirngal leyɗe Mali, Burkina Faso e Niger e yewtidan e Bamadou Oumar Ly.
Normalement enen hannde ko ɓuri ko wonde licencié o ko stratégie militaire o kyaji relation politique uji leyɗe hakkude leyɗe ɗe kadi ma changé.
Mamadou Oumar Ly ko Mauritaninaajo wittotooɗo alhaaliiji kisal e nder Sahel faa e baŋnge géopolitique arabeɓe. Kataƴere ɗiɗaɓere taskaram men o hannde, ngurdam Fulɓe nawran en Nigeria kalen fii durooɓe ko sammata leydi hecciri fii nguure na'i e dammi maɓɓe. Karogere men diaspora hannde en yewtidan e Djeli Batal, debbo iwdi Burkina Faso jooɗiiɗo ka suriire farancinaare Corse. Djeli Batal no sinci ñallal yiitindingal aadaaji Fulɓe e aadaaji Corsenaaɓe.
Jowlol sukaaɓe.
Rafi ndeenaagu e nder falnde Sahel, ko ɓuri millionnaaji ɗiɗi yimɓe no fatti e nder Burkina Faso e bi'ol limore salndu oni kippundu fi fattotooɓe no wi'e HCR. Ɓen ko doguɓe koɗooli maɓɓe sabu fitinaaji jaaliiɗi e nder wuroji e koɗanɗe karewo Burkina Faso. Karim Bahaajo, numtondiraaɗo VOA Fulfulde Wagadougou, yiidi e fattiiɓe ka foyer fama, ɗum ko suudu moolordu e nder laamorde Burkina Faso. Ko waalde société civile no wi'e Femme en Marche sinci suudu ndu. Ɗuuɗuɓe noon no yiiti batte ngurdam e no ekkitoo mecce barki Allah e nden waalde renndoyankere nde ardii ɗum Aicha Diallo. E hino jantore Karim Bahaajo gila Wagadougou, laamorde Burkina Faso.
Leɓaade yaajunde sukaaɓe innatoon no pija. So ni a naati le suun ndu a tan rewɓe no njooɗi na ekkito ɗum mono gollan njooɗo. Hannden ɓe ekkitataa kona no weslaari kuu waɗitte e dow ardangan hooreejo ndaarono ɗum mono defu nokkuure ndeen. Ɗum fiyo saabe Allah, saabe projet foyi fama ko waaldeere association Femme en Marche joƴƴinoyi. Habsa Diallo kanko no hooreejo waaldeere ndeen.
So wiyama foyer o dagono aan ka nokkuure afa suudu mawnu e to yimɓe jooɗi e ŋuurdan batan fijan e gollidan. E hakkillo men du men joƴƴini nokkuure foyer fama faa men gollida e rewɓe.
Ko famɗi fuu yimɓe waɗooɓe capanɗe joyi rewɓe ɓe muɓɓo e mboori ɗum mono linde nokkuure. Projet o no walliraɓe ɗum mono nokkude otoɓe mbaala na ñamnaɓe na sawraɓe, nde wona ɗum tan wona ko projet o gollantaɓe. Habsa Diallo,
na anndi ke ballan hokkugol ñannde fuu wela, mais so a ekkiti golle jaango jaango wallete. Donc saabe ɗum minen min darata ko woni golle juuɗe defugon e sañugon e sukaaɓe worɓe du, parce que rewɓe ɓe waran e sukaaɓe maɓɓe. Janngoɓe ka min tinnoto min winna ɓe école toon. Woɓɓe du min hollanɓe golle juuɗe dagono soudure.
Burema Dikko ƴuurana cel boo saabu rafi ndeenaa ngu o dilli toon o warti ley gallure Wagadougou. O heɓi jaɓɓeede leywaaldeere association Femme en Marche saabu projet foyer fama kanko ɗo heɓi ɗum mono sa'a ikkitoke ɗum mono gollan juuɗe.
Mappu ɗum na ɗum feccere yon
ɗum e feccere ɗen mbawɗa wadde ley gollal ngal jooni na
bo na ɗuuɗi seeɗa on taabaaji e ndi on ɗum hon ko aali ɗo ɗum bannone ko komiɗa wadde.
Ñannen altine e alkamisa fuu waaldeere nde na hoojo ɗum mono anne feerfeere no ittina ɗum mono yimɓe jaɓɓaaɓe ɓee. Habsa Diallo kanko no hooreejo waaldeere ndeen.
Hannde min waɗi programme e formation dagono pâtisserie gâteauji biscuitji. Min ndaaran du formation mo nafata rewɓe, par ce que formation goɗɗo no woodi so wona ley leydi tuubaako joomum waawa gollugon ɗo. No o minen min ndarata rewɓe jilluɓe ɓee e ƴuwi ley gure ɓe wari ley saare. Donc ɗum e marsata ley saare o. Donc ɗum formation min hollata ɓe.
Hannde yo alkamisa ñalaani hannere nde yo ñalaani ekkitagon. Hajiratudi ko ƴuurana ɗum mono seba no wondi ɓiɓɓe makko jeegom. O heɓi hollitinde ko gilla ma o wari ley nokku o ekkitoken ko heewi.
min formama patisserie o gâteau croquette o e chips e mugudugum do waydo e tawti chaabunde wadude chaabunde e savon liquide o dum ekita
ha wadiko jibo juuri o waddi bibbe makko tato
siwete ayi ata binni ni njaa mbi goddo jangan aniti ko ngollata ni ya anita golle ma golla golle ma
projet foyer fama ko ko dum mono wadere association fama marcha na walita dum mono kadi himbe fu be jabboto hakili bijegom yadi hitane wotere soni be ngari fa be jalta dum wadere den na walila be dum mono bawde seda fa be kebo be pudda dum mono gollan jode yasi wadira association fama march na golla sabe himbe wombe dum mono lede janane Karimba Hajo, Wagadugu, VOA.
Ajarama Karimba Hajo, Joni Joni, Mijo Hediankobe, e Alhali Rafindenagu, Ender Sahel.
Mijo Mon Emun.
Mijo Mon Emun.
Mijo Mon Emun.
Ndeyon teredo yoga e Hediankobe Neldimen, Jian de Mabe, e Ngakere Kisal, e Ndenagu, Ender Ledemen, Tentini, e Falde Sahel. Keroden, kongudi mabbe
commune abo so jodi do noaso republic islamic de mauritanie sahel o jodi na hewi problemuji de ko god fo ena andi be lambe wonbe don bi yida yahade be wonbe burkina wonbe be male wonbe gine god hen fo yida yahade de ko se election ji badi tan hebe be yahat test population di yida dumen ko dum wadde hebe be yida problem o gasa sada jewa kadi ko wayena cda wo en ko wayena union africain en ko wayena union européen ben be fotno wallandir kono non wonno ben ka demokrat en bi yida jokkandirde ben hebe bi yidi tan ko wonde bangi mabbe be yahabe jokkandira leydi wanena ris andoda on wona demokrat be gono don be keddo laamuji he
assalamu alaikum we wa fulful down salminama on weltanama ko abdul ka gambia hande holiyande men hande dum no ko wonde hulbane ne hande der leder men sayla ellene tan leder de gala laamuji laamu na joodi na dar ittata wadata dum do ko satene maunde be ayene dum en gayna ko gannan do horma taw ko gayna ko worko gattam sabam taki laamu wada ko yobaren population kono stay laamu woni hande laamu ndarata yimbe na natina mbara laamu no wada civil ya baro yim wala ya borno civil wado yim janguji arta jodo hande hande sa jogi ma jawdi asusa yaltende jawdi mandi
min indiam amadou sidibe mido jodi gramba sam leedi ko divardo no watta fa jam warta e sahel parce wonbe tan hande be konon ko be kambe hore ya ko leedi o be jidi dum sabe sen gida kalda ya andi se kaldi se kaldal wadi jam warti tan be itti fe gonto ay dum sabe tan be gida kaldal mi ya jam warta
e wewa fulfulde e modi di college mali ono chatel ngondo le sahal o hanne se jeewi dum e chatel mun ne heewi rafi denka wonton rafi ngure wonton ay nyaguli rafi kawral wonton dum fu ko waawi addantu dum hono jogola e laami be leedi lede be ndara joda kaldal hakkunde liñi di e hakkunde bibbe leedi le ngondo de don nokkuji de fu yimbe be ngadda potal hakkunde bibbe leedi le e tinno du e ande hono yite nyifta yite on jarama wewa afriki
gamnyalle mun ko sire amadou so gondo do e montula jeli dow la france e min dirumi sahel on wonirte ko laamuji militirdi di dokka yimbe dele holde di goppata laamu ngu civil yetta kadi bibbe leydi ndi kadi be ndaro darde tinde habe mbawa itulon e ndir politique non taw wona histoire wona hare ha militaire ya bibi li ndi nare politique jeunesse o dolli wawa soudi li elde on yara
ko du wono jiande mon hediyankobe vewa fulfulde ko fati e alhali kisal e ndenagu e der leyde sahel joni joni jabboden ko do dande fulbe
kodo dane fulbe
kodo men hande ko Mamadou Oumar Li on ko Mauritanie najo 17 do e bangi kisal e der Sahel. Mamadou Oumar Ly no okka kadi andal makko e alhaliji géopolitique leyde arabebe. Mamadou Oumar Ly a jarama VOA salminima.
Mi salmitimi tibi VOA fof.
Leyde Sahel no fewti fitinaji kewdi e der didubi jowi ha dubi sappo yabidi wano Burkina e Mali gouvernement on hubinda ki lesde mabbe fofo lamdal an aranal holko woni sabi di fitinaji holko woni nene e baba den lurre hakunde gouvernement e mojobe kuliankobe
sabi dum ko eden gandi leden afrique de terrorisme gumino do ton e leden le AGO kiliki ga ener sahil o awrikidi guerre bannodo e Libi awrikidi guerre bannodo e ender des années 90 92 bannodo Algérie e ko way non dum en jeyay ko addi ko muftube pelle muftube tella telta ener sahil kon non den leden de kedde bandi coup d'état o on en jeyay firme den ko beegi ki tudi leden sahil de surtout e noir mali o wona enen gandi muftube aza awaden be ko tonne be cambidan no donc hawre ke di trafic armement o e gerban non dum meden hokki kuliyankobe wawde danje di cambi o do men kedi comme laamuji di kedi mbawan wawde rende leden mu men wono yidi juuti kedi nyaaji hakkude frontiere Algérie tan e Mali ko 1350 kilos hakkude frontiere Algérie e Mauritanie mo ne di 2000 kilos
e bangé wala wasi wadude e ka bangé développement en der din nokeli
dedo leden jugi de centaines de milliards ngandam baran de développement baran écologie baran autoji baran sukabe likay ki donc chômage on ñakere développement humain je ak ko immigration jité no en je ak ko recrutement terrorisme en der Sahel
jon non sendari ko feundi ko wien mojo berele de Sahel biyetende AES hebi hitande gila sincede mayre e lewru jabbindundu ko kautital Mali Burkina Faso e Niger adayi polgal e bangne kisal e batte AES
hay e bangal dido leden AES dindude wono ki dindindi ko ala ko beedi ton so wana maydi donc enen gandi dido balde tan e dernier attaque barado e Burkina Faso basuluko ko may ko ton ko yimbi rubini pliant kuliyam ko be bamako e heñere bamako der heñere bamako donc tagal o mojjani yeso mojjani armamaaje nen toode yimbi nana maya kidi leden watno de men wadde kudita pour ñongu sel lañi ñow enen gandi succès len jokkoto
wono Burkina Faso gouvernement o noddi civil en tawdede e jippirgol e kuliyankobe du woni terroriste hay magistrat be du woni nyaawobe ben windama yahobe ka hare holno jirda ndeng ebbore ma ebboje go ko jetta e mana fewtugol de hare kuliyankobe
nden ebbore ini kede ebbore hangaade ini fewani sa jetti population ma ada waddu men integre ada implique dum e der armée pour yida habari kuliyankobe a wawa sirrude gondo kuliyanke e gondo civil donc sa wi ada nana be der guerre ganda kep kabar ko kambe be jiitaade be ganna dum donc sa ngi parcelo go ko wara ko ton ko tan civil andata population ganda ala formation militaire ala haydara ko sukal tan tatte da arme tan be yo pillu ada dum do ko beedude nanu dimbe haare beedude nanu yimbe fitino wonno yimbe wonbe ton de terrorisme wono tono yimbo be tambe ko famille ji mabbe kambe tan gondon c'est la même famille donc terroriste ji matta attaque civile be mabbe kete armée au cible won tout le monde ko cible dum nyawu be de tan
sendari Burkina Faso Mali Niger de leede fof de wayli none njubondiral mabbe e leede adunaru wono Mali radike konun ko be France Niger radike Amerique nabe ben joni ko risibe buri battondirde tentini ka bangé ndenagu e kisal holno jirda batte dum
risi hore mum wawna hore mum haydar Allah halani wawdi wida en wallahi wonbe ga al wallahi neddo ko kissu gonde e guerre wawa wonnudo gonde e guerre keda armo tan wala kanyum adda tan kuri e cunde adda sa jam sundu ko kuri e cunde tan adda jam leden burdi sahil jogari dol en jogi terrorisme yan fon badum attaque fistinal dum en haydar donc sécurité militaire gondo ga e sahil o information militaire gondo ga e sahil o attaque ibu ndirane e leden de be ndiwide e mbay wadde dum en strategie god pour wawde rende population
Mamadou Oumar Ly hiden andi koko fewndi e der Mali Burkina Faso e Niger hino wawa jalaade leede godde holko hani wonde darande CDAO ngam habude o rafindenagu e nder Afrique hello hirnange sabu de leyde ide feli CDAO ko wasi mballitade be
no futen ko be mbirat ni kiccol nawrat jurgol wal jurgol nawrat kiccol donc ko sumat ko ga e sahilo en ma tilfo e hatoni Afrique wono enen gandi leedel de wana jogade du ministre sécurité ko normalement enen hande ko burko wonde licence lo ko stratégie militaire ko change relation politique ko leedel hakuri leedel le climat change parce que enen gandi hakuri Burkina Faso e Côte d'Ivoire welan e leedel e Benin e Niger welan bangal relation diplomatique ko sukumo jani en tilito e bangal waawdi biidu dimbe beedal filmi tade e leedel de ngiddi ndi fu wirak bonna de leedel kiddi ndi donc kal leedi hen bonnaani bonnara ko leedel kiddi be
Mamadou Marli a jaarama mi yettima sanne
mi yettima man fi jaarama
fulbe wonudon e hedaade mere weltan yon kala ka wondon e aduna o si a andi a anda a andan si a anda a anda a andata ko Amadou Ampaté Ba windi yankejo tarika yankejo malinajo tawado e burbe layinde e lollinde kadi pinal fulbe e pinal afriknabe e none kubal halingol kongol mabien sandawol vewa fulfulde non no fala andude ittude mabien happu andal mon onon hediankobe ko fati e sandaji faransire inna dum proverbe gila hande neldemen sandawol ngol wela don kartongo de amen WhatsApp men yottinan do yoga edin sandaji imen nelda e hino tongo de WhatsApp de 001 202 304 98 06 001 202 304 98 06 woni kowal kowal go'o didi kowal didi tati kowal nayi jenayi jetati kowal jeegom idan natana joni tajere dida bere dande fulbe tajere dida bere taskaram men o hande ngurdam fulbe nawranne Nigeria ton durobe no samma laddeji hettidudi fina imabe jehen kadi Mauritanie nul tondirado vewa fulfulde Amadou Diop yewtan en fi gimi lele dinko gimi fina tawa wonudi e sebitande mulugol sidi tambitaka karogere men diaspora en yewtidan hande e jeli batal debbo anniido ma bien daranido yubbindirde aadaji fulbe e korsnabe
ngurdang fulbe
adoro ben in Nigeria neobe no egga hakkunde kodoli abe samma ma bien hibe dabba laddeji heccidudi kadabeji netore ma neire abe hawranon e chadele e nokkeli goddi tentini karewo lesdindi kedoden jantore Muhammadu Abubakar nultondirado vewa fulfulde Abuja lamorde Nigeria
Ndungu latake jengol fulbe drobe kamyebe seyo yaki yenge topan la depalwan na ikeba ikene seni drobe ime waita la detimi sababu dalila rewo e temini burti nudirga limbe iwadana fulbe ilaji do durungol bedoni ya utisaito be egi na ima e heba fesare Umar Sale koto ndir fulbe drobe na i o wangini ila o idata bananihi
kae kutakura nomi vay be masa jangol lewani abbo no wakata kura e don kai don nanta bellu ndu andi ko gido ndu to ye kado mama se gama du fotina ka ton des gonna su dara du rema du ka ta kura bana yi jamin to edu ya wona le jininde
ko yata no durgol yarata do yeso
ha durgol rapiti zalora ya ya ba chito du mai doma funde jama
non ma ayuba lamdo munyal Igadiwal nasara wailan kere lezi Nigeria hala ni viwa ya torra beidata. Dohia banki na imape turdu e.
Hello,
gomo kam bo jone kam bonga alla wakati kongo stadi maten jimbo wakati dungu ko bigeje ko to ere mama wala kama bono laddude ko bo labi gurti to na kapaino no bodo non joni di wala tai to na ija haini do tatan iri tatal dal min be tokka ko mota ya don biata horni ama foto hori to sei di ko derde balde ma to na amin balata di lagi de min lawli min tawi jabbi do non awi dum gawri di pompi don to dole en pangi do din joni gonga la durgo ngol din arduno di dubi pao bo don kam go tin din to non to dirata dum wala to da ko hani wiya bani kulte la dure to yata do inde ma be jodi de rematake ya nde durgol den hi waddana be bono wodi gene de hawata hawana nay hokkadi kanjuma da ko hani bono non wallitirta remoke da ya ko hani ambe maturade rara fi wanni to
ko labi de handi fulbe durobe hani tokka kam yeboki timu mabbe komradi yawo aliyo o latti ardido dental bandira ko fulbe lisal abuja
min ko midi midibo hakkilo gomnati ko midibo hakkilo amin mino ardibe ya kamata um tawa gomnati illa iyaka tontun andi fu dun ladde ko dun shafiki atal ya kamata gomnati wurtina ngal don lawol ngol don gongol nagge hebata nanga i jappo gintarari hakkunde tatal mota to tokkata i hakkunde tontu um aliton na iya kamata nanga i tokka mai dun dudi amma joni a tawai don dum ma dun remama
ko ya hango wakkati nde billaji di waddata ha Nigeria wakkati tan hollata en Muhammad Abubakar VOA fulfulde Abuja Nigeria
ajarama Muhammadu Abubakar joni jahen Moritani ton gimi finatawa mbietedi lele no e lawol mulude sidi tambitaka lele non no anda e der futatoro fa e kodande Moritani Amar Job neldi en jantore mako gila noaksot
lele ko jimul gol heeraki hinde indir futa toro gol wittian ko be kawri e jimum ko arab e ko wiete ko sorawo jimri ndi umrul kayshi lullin nani ndi jimbi futa toro ko sidi sherif haydara mo cilon cagal ndo yaano jondi tumbi lele non en fi leila e damgal arab ni jam jam jimol lele nyorta ke lutia nyorta kon wadde en puddi dum wiidi ndey seydou amadou bindu destre lebbende e yimaka gal futa toro
ndi ala lele ko wale wayle do hunde ummoto e ko wonno ene faati e goddum do kosam birdam ummoto e birdam ene faati e kaadam hakkunde birdam dum e kaadam wiite ko lele ko leydi ngulndi walla ngulnoondi won say buugi ko da asaman kewnodo koode won say nyaarde do musum miijo e yeewende kada ndu daanade ko do be mi woni ko wiite lele mawna yimi lele nani jo ko benni
olimbe lele e hollol ndum jartorongal dum namdal Oumar Lal Tiam jayndenki
e rendi hewbe jemi lele ene jiya hen Amadou Koly Sall Baran Jay Mamadou Djeba Diaw kono kadi Allah rokke woni ha lele simondiri e indi mum ko gorko mo ganno hono Samba Diop lele kanko kadi taccini ndingo wari mayo haa nanne dum nok shot la murgo lidi muritani o yimeni fulbe kanko Samba Diop lele o yimeni julfube hay safalbe kadi sabu seedi mum tan ko horeje muritani kadano on Mukhtar wul dadda tawtornom hirde makko
lele in hebi nande ha tenti nder jimbi Samba Diop lele modu nalan ko Musa Ndongo o chumti yanki e atani hen yogay bidda
to mawdo yimi lele enemi jo ko benni usuko yimi lele enemi jo ko fay arde lele ko jimol udditare aduna jimol lele heñortake lele ko ma dire dirte no bagal woyndu lele ko jimol pawingol e beto dande wana no neddo wela fuftan yimira
o gorko beltortodo lele jaysejo amudu en halla fayre mum tumane teski ala kitti du lele en godi mum usuko be jango
jonnon kam ina wayno gasi halabi hancer ala ko heddi ya dewa mulde o dogo ko nyol Samba Diengal kululide ko yontaji garo yidi ngandata na fore lele
hande o lettot no be lele ina nguri e jinnare ciagande battini do yindi lele wirni on amu tumbo Amadou Diop nokkir Mauritanie VOA Afrique
yanko be teddube mere weltori jikke mon e do vewa fulfulde mi yetti Buba Mohamed Suleiman on ko jeyaado lesti Nigeria Ousmane Sow jodi do Nioro Mali Lady Guinée e bande Salifu on ko mo Burkina Faso men hendi ke bataki mon on jarama joni joni yiden e yalti yanko be Afrique nabe karogere men diaspora
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 yontere do hide wondi e jeli batal ko debbo pullo torodo iwdi Burkina Faso amo anniyi mambi en himo darani yubbindirde adaji fulbe e adaji di o tawi Corse dum ko surire Faransinare wonunde hakkunde Italy e Faransi jantore Alpha Ousmane Ba
hikka woni nayabun jeena batal e walde makko noddirtende pendo lawol en dan no hebbitade nyalande yubbindirde adaji fulbe e adaji korsnabe yimbe hodube der surire Faransinare kors gimi gami nyamete e jaram no tawe hen
e wadan nyamduji Afrique de l'Ouest la Chiri Gapal to wadan fu e pi e wadan dishinaji e wadan nyaman chobal me wadan taliji avec bibliothèque yimbe so wari fu wadan découvrir wala ndara de nyama be fama ko Leydi Afrique comme nyamata ko e comme nyarata wala finata fulbe faheba ya yeso faheba ande seda e pi hokken sembe pulaku
jena batal yawno ka surire Corse hebi dubi sapo pawdi e der den surire wodonde lesdi makko Burkina Faso ujune kilometraji o pullotorojo jiti hen adaji nandudi e di o gande wono durugol e baylugol kosam
yimbe Corse ɓe woodi ley le pelle yiɓe waɗa transhumance yiɓe ɓira yiɓe waɗa fromage uji wano hino fromage wuro amen ko warum ɗo yiɗum ɗum wimi a ɗum ka na weddi e fulɓe sanne e après yiɗum du adaji ɗo don ɗum fu yiɗum wimi na weli sanne na woɗi na waɗa sababu du yimɓe andodira illa ma donc 2019 min e bandiraɓe am ɗo yimɓe wonɗoɓe ɗo yehi Burkina waɗi village ji Burkina dans les années ka neeɓi ko weliɓe sanne ɓe heɓi ɓe yi fulɓe finatawaji fulɓe
ngam sembinde nden jokkere enɗam jeena batal e gandidiraɓe makko korsnaɓe sinki walde noddirtende pendo ko gasta wonde chemin de l'espoir ka Faransinkore hikka aɓe noddiyo tawde e ngal ñallal jeere pinal Afrika jimoɓe finatawa Burkinaɓe jeena batal kuulal makko ko okkude ɓe jimoɓe yakare e welo welo e wakkati mo caɗele jaali e nder koɗanɗe Burkina Faso e kawte mum
hande Burkina Mali Niger to pullo woodi hande fuu kana tiiɗi seeɗa ɓeɗo roko Allah roko jumiraɗum heɓa walla ɗum futtima e ɓottal e ɓottul e deere na heɓora voyage o na tiiɗi na woɗɗi wana ɗum tiiɗi sanne mais comme la culture nous porte plus que ça ɓe wara ɓe yimay ba ɓe ñaman e ɓe hollan ko ɓe watta ko ɓe andi e puis ɓe andodiran yimɓe ga e puis yimɓe ɗo du andan ko ɓe gondi
jeena batal inni ngal ñallal no okkamo yurmede kono kadi amo welti sanne yuɓɓidirde aadaji e yimɓe sertuɓe e mbaadi ɓe leyɗe mum ma lesɗe mum woɗɗodiri e dow gimi e gami
heɗiyankoɓe tedduɓe jofi timmi yewtere men dande fulɓe nde yontere ɗo iɗen okkidiri aadi e yontere arore si Allah jaaɓi miɗo yelani on jaam kala ka hikkorɗon e adunaru on jaara